Turn it on.
Coldplayjams.com.
SQ Beats. Bring it on, baby.
Nili naka.
Come from the candelabra. Yeah, yeah, yeah.
Ready.
Kawaya waya, tiwe kawaya waya. Mwata wata sana bati mudi wala wala. Kawaya waya, ni kawaya waya. Osamu chita tora reti mutemeni miala. Kenda maya, timweva kenda maya. Vanzanga bonse ni mabig baya. Sunga ni pese ni chilinga na bakenda maya.
Champana na imwe chikwela mwila lete kuline. Ukawaya waya kukwine, nonti kuline. Mwila tuka ukana pashiri ande miafechine. Utenda maya tware ni fyo kwenye tetu multine. Sangwa na mabig baya daily kuspenda. Tatuika tama koini yonze mazale tuspenda. Tatu wata wata kozi, tuwari tampo kutendwa. No wanda tatu sangwa na imwe na imwe vena chanda. Tuntumba Napashidi, but start a wala. Tell you my fame, what I'm up, Beurapo, Imorio Semaya. The Quava no Kube, the Gozi, our Kaya, Bakenda Maya, Dima Cheba Fake Chabe.
Kawaya Waya, Tiwe Kawaya Waya, Mwata Wata Sana, Patimuli Wala Wala. Kawaya Waya, ni Kawaya Waya, Osamu Chita Tora Reti, Mutemeni Miala. Kenda Maya,
Kenda Maya.
Timweva kenda maya. Vanzanga bonse ni ma big buyer. Sunga ni pese ni chilinga na bakenda maya.
Vestu ya video clip ulefa ikamuli jira. Tumina kanina kandela matupange puechila. Vanzanga ni ma big buyer. Ndiye kweba ushila tula. Fuante no kuchilisha chakula tina wila. Kavana kandela ma tell me what can we order. The fire NC tatuine mixa Coca Cola. Wangu wangu tachelwa ela Mr. Chola. NC na koku kuno Mwilawe kwa kakocha. Nakubwa tamuntu wanzi isa. But the mane buka waya waya. Don't stole a leti nefyo awe. Fibozo linde biu biu. I see you cash money.
I see you cash money.
Kawaya waya, tiwe kawaya waya. Mwata wata sana patimuli wala wala. Kawaya waya, ni kawaya waya. Osamu chita tora reti mutemeni miala. Kenda maya,
kenda maya.
Timweva kenda maya. Vanzanga bonse ni ma big buyer. Sunga ni pese ni chilinga na bakenda maya.
Oh my gosh.
Yeah. Yeah. Commander B.
Commander B.
Commander B.
Commander B.
Yeah. Yeah. Junior Luala Mbamwela.
SQ Pafilimba.
I see you. I see you. I see you. I see you. Cash money.
Cash money.
Turn it on. SQ Beats. Bring it on, baby.
Coldplayjams.com.